Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, e Fulfulde.
Mamadou Keita to bogi jande ga fandu hala Mamadou Sama Sewu jam nyaldi sakirabe kedibe murtara golle balle joyinde yentem fuddi hande matama jati le galdurende gollirde furoba e de ngada furoba hewbe gollay no hanire honjotobe holliti wiide ben ordo der do mursere jawdi der do mursere lato mursere jawdi moni wonande leedindi kabaru kurna virus lati ke chadale leedi mali wattumo adadu rabondiral la na hewa horojo gollirde humaninde habbo nyaw covid 19 holliti wiide kake gollirde jawtagol ijam famdi sanne capande jetti e tati le temeder bibe leedi mali fuf holliti wiide fanda modo lam hakunajo o woni hun cangol hore mbenden denagu yo kabaru mben kabaru jafodon kabaru tiagal ibu fondation 20 do mben ko be leedi mali dontani lam transition ningudi sembe kabaru jamen hande kigiri alternere sappo ina lew december 2020 bismillah sakral Senka golnobe furba leedi mali yontem fuddi altinere hande mutare golle balde joy iwde sappo ina yaade sappo jetti lur december hitande 2020 de matama le gulirde kewde iwde impo yaade douane yottade bankiji bamako do kay gulirde furba e mbiyande de ngala furba mbenna na uddi non tiagal yu tiagal rafi kawral ha kune mbenna yontem e kani gouvernement kedana ko menen musa male do fosango alsisi
chuudi togotoroji wakane jawdi douane bankiji fayoto chuudi gollirde kumanidi kalsile leendi fu ona uddi non altinere sappo ina Leuro décembre syndicat en fu gollidobe e fedde UNTM joki murterene le odo nyaloma arande murtere fedde UNTM ni ya warta yimbe lebe en yafino le dati furubaji jamande homo fu ana wondino yaade wadude haajeji mum no yafiri le ngalurnde golleji di fu seda seda yartano syndicat yimbe gollobe le chuudi sariade leedi ni du joki murterene gollirdi fa heewi fu le leedi ni darni golle nyaloma hande le hakkune majje ana somage EDM ko dun tawa fu yimbe le yogabe ka holiti mette mum fewde neddo murtere ni gollirdo yogaji micitode wiide neddo murtere sappo ina yaade sappo jetti lewru december 2020 fedde UNTM ne wari tiagal balde tati murtere wonde no be gadino sappo jetti sappo jenay noga lewru novembre bettinu fedde UNTM ne ana narda gouvernement leedi ni totta gollobe leendi hakkengaji mu en fayato yimbe jabbe yahande hore mu en sultere fedde UNTM de ana nara kasendu potal tawe hakkune yimbe fu gollobe leedi ni bangal joddi
gollobe nutige jatti murtere lende mbiyan altinere hande sappo ina lewru december mi do tateji lendi fuf dum woni ko holliti ardibe syndicat UNTM e wi mabbe famdi fuf dental syndicat ji sappo itati goni le central mabbe o so jo gollirde mbiyan si gollirde leedi mali fuf na hawriti le hen ka non be bihi damgal lana udtani mbiyan fa hande lam o bangal juktitagol jodo hala abdurrahman infature yo jokko dido bo secrétaire général adjoint UNTM kedana ko mo halni musa mali sisugo e do fosi tango alsisi
a midi en ce moment si
wakati midi mi goni ni beltika sanne sabe ko yimbe be teddini kongol amengol min jiltike le leedi malinde mangal mudum fu min taykike yide yimbe be teddini kongol mutere amende no min biiri bande kay fayoto gawo le cercle ngaydi fu min beltike sanne ko goldidibe amen be wadi dum ko beedo yimbe wana waybe amen be goldidibe amen won kulleji dibi kasindini ni ngurda amen so min latike yimbe gollobe won dati dibi landini jokkude so ko min narta ko ana hebe lehin
sa en certains endroits n'est pas fait
sagura mbawe mbien tour de kabaru haklay mo do kabaru amen bangal be amen Facebook and Twitter. President Lam hakuna job mbien leedi ndi bandaw fuddi hande dawul le fo ledde men de ngul do dawul juttongul fa nyande sappo jitti lewru december mbien naba moto Abidjan leedu Côte d'Ivoire konaki la Guinée ton be bangal jo ingol president e do ledde didde o yahandu no nyameto Niger notade president leedi Niger fa hande le kabaru di fay mbien boyata hakke gol mbien kake golirde jewtagol jiyam dum woni mbien famdan sande dum woni ko holliti mbien horejo golirde habbo covid 19 e wi mbien ardibe be kaki golirde leedi mali famdi sanne bangal yewtagol jiyam dum do wadi wattum mbenn e rabondiral nyaw o yirwi sanne leedi ndi professeur akuri ag iknen woni hore jo gollirde humaninde mbenn habbo nyaw covid 19 kadana ko hanni musa mali sokko do fostango alsisi
i kaldi nanama bataki di neldama hore be leendi miden gondi domde minen mi yimbe gollobe tan so min gala ko min gollira min bawa wadde golle ami le nyaloma hande o test ngay ngatteedi ana yoto ujinay didi na ujinay ide teme joy nyaloma fu dum sabi so sarti o ana yoto balle dina balle tati fedde INSP machine ngay tati jogino le laboto golloji jamma ila nyaloma ga hande goto tan woni gollo machine goto ne test ngay di way wadde jabata ko teme didi so min dokkaka bawde mawde wallude men gollude golle o ana jaba tiide sanni
dobe yogabe hultivide hebugol mbiyan derewol yawtagol iyam covid-19 natidi sanne batte yebare golirde INSP e tade fuduna le mbiyan jabuuji le mbiyan hebugol jabuuji di kanon ardibe golirde hultivide ima darajna gundi wadede yalla dawobe na heba jabuuji mabbe le nyaloma tiagal amgul iyam mabbe keddana ko ben Mariam Koulibaly du festango Ali Cissé e Sita Sidibe
alan sapo etati le décembre 2020 wakati no mi jabboto damal fedde noddirte ene Institut National de Santé Publique yimbe le fa heewi dawobe ana wondino domde talkuru mudun test covid damal sundu so bornogol maski ana wajin binno wuddon tirde wana no ko teddina fey e juude beedo yimbe ngabe tewtude talkuru mudun test covid-19 won kulbe mette mudun fewde laawi kandi jokkede fabe keba talkuru ndu
ne bul fara tiara soni mala be nara be jidina ni kuje to test covid o watta fa heba do watta da jam on darta ko do aral goddo kenya me wariga ni watan test daw do ki gan rendez-vous hande bete joni mi domo jabi tan so jalti gan me wari sukan jam an buti gan be sinni amen goddo yare nuko auto menami heddi ken ga men domo be jabi ame fa hande
on attend ça mi de gondi wadde ko mi baye fu yalla yimbe be ana heba jababuji test covid 19 tawede bawde ko min jogi ko ana fandi le odo wakati non holitiri wide kanko professeur akori ak iknan horejo fedde INSP
jamam otiken sanne nukuden kewa to test watte kama 8h warra 9h sa jewi sariyaji test covid o dum wa wadane son wala ni nukku goto mo lamon holliti e du e mudum fu a taban gobbe jogabe ana hokkune ma talfuru gondum holita test ma wada ma de a taman test ma wada ka an antidire jabi merejo ngam menen me wadna kulle fu test o dam hande yalla wi jabi ana ba yaltude
hono jamande wawi buitirede le nokkule to yimbe be nangoita talkurmu en test covid le wi horejo INSP faddene ana wondi micitade dati goddi bawdi latade sababu uttide nokku goddo
ko buri ugnataton yimbe ngoni egube yaade commune gosile lamu tumbutu be do rewbe sukabe dogi uude nokkuji mabbe batte basiji lamu ko be commune ngadi noddango bien faba bangal ngure ndiam e kanya tiafaje Moussa ag el muner woni ben maire gosi kedana ko handi e telephone Mohamed Ali ag leader do festango Ali Cissé
depuis qu'il y a les frappes
il a bomboje iru le do fadale ngeni bulkesi nokko lati ngeni habo to soldats en jogi be kabode wondi habure e terroriste en jamande ana wondi egude nokko won egube ka gelipson warde gosi wobbe ana dernière mayo to yagol mudum tiidi e be gondi egude nokko nyaloma fu won gardo be koyde le wada no dan fewde hore e lendi kambe humanade odo golle kan golliji be mu fu ko ngada ko be mbay fu yella bedo yimbe gombe ci talla ana heba walle le nyaloma hande o yimbe la ujina yitaje teme joni egube jonde mu en woni gosi odo adadu ana wawi waytaade wakati fu
kasine modde bibi leedi malli wakkat jun o yu mbien hewtagol jam dum woni ko yalti e le emu do mbien ko bibi leedi malli don tani transition o mo fondation twindi wadi e le jabuji di hultama wiide 33 bibi leedi malli mbem fuf mbien le holliti wiide mbien fanda modo lam ko be transition be yo hinnade mbien denagu leedi di fuf ana e wodi dun no kabaru jande mbien wuteji sariya kanya dun habbo njibu jawdi keddan ko mi hora heba on do fashango Ali Cissé
le wi ndedo tongande fondation 20 temdere bibbe leedi malifu debbe joyi holiti wiide lamu hakkundere o ana wawi hunchande hore denago e hakke ngaji bibbe adama en chapantate jeegon wobbe ka holiti wiide dum wana gonga tongande holiti wiide kasen le temdere fu chapan jeddi tati hakkune bibbe leendi dajera tante otata dum service gouvernement leendi ana wajin bini do mudum tewtude hunchande hore denago e dajere le leedi ni le temdere fu chapat nay tati hakkune bibbe leendi ka holiti wiide lamu hakkundere o ana haani landi ndeno yaawiri woteji laabudi le sarti mo hokkaawo faisole temdere fu chapat nay wobbe ka holiti wiide sarti mo ndokka o ka ana fandi goddum ko bibbe leedi mali narta kasen du ana faabaade jande sarode sariano laabiri beedude imma daraji mawdi fa haba yurku beedade dum fu ana jawtaare dewtere sariya mo leedi mali di joodi do mudum kay hunchande hore gollirdi kuma nidi challal e keballe leendi
oro ko baro wiri golirde humaninde golirde la hakunde studio tamane golirde godde holti wiide batte mbien de woni foftere sugabe lokuybe denno hejo holitinde hejo hollolin ko programme education darnete tafun denno dum fudi tan le ko warata ko kabaruji mun mbien kaba habaru mbien dum marti gor fu martete kumpa bangal mudum denno be jota sanne sugabe lokuybe kanye jangnobe kanye kanye sarabe sugabe lokuybe denno holtini wiide kambe radioji goldobe studio tamane dum jota ma sanne no ko warta ko mbenna be banti tan ngo hejo
kompani yo faba laamu leede Suède, Danemark, Suisse e fedde leede Europe.
Sangare li kabaru jamen na rezon gaydi em janno to santu kambe ardibe mbien na chrétien en na nokwa holiti wide bankasen na bongol masku yo wajibe le mbien na eglise mabidi kala wattu kala alan mbien fudude alan warorande dum won ngal do mbien kado anya bama ma mbien fu matna ko mba kenyan sa poita te lewru decembre e le mbien karta mabbe nyande alan e wi kambe mbien holiti wide dun mbien kala neddo jiddudo kado seria hankasen natafe e le mbien nokko mabbe dum won ko holiti docteur Veronique Dambe li noddo ben horojo ben do nuku kambe chrétien be to kutala tun holtama wide ko buri unyaaji jenna temedere woni ko kake gollede woni ko hokka ben nyande asorande kambe ben sur dogotoro wuro duga le cercle kutala den no fanda mudum woni faabaade ben gollidal gollirde bangal ima daraj mabbe dokal gal en wodi ben ko wiyete panneau ngaji panneau solaire no don bangal hebde foire den no yo mi jom ben kambe jaabe wuro ngo en timnan kabaru yiddi to gawtum holtambe yimbe la tarton gonnobe le mobile ndari non fa nata le galle ben neddo goto to gawtum donno habitibe ndangi ben chauffeur kanyo mobile yimbe dum ka hebi dogude be do fuf to tama gendarme dum jon won cilo do gol on ido golleji na wade han yiddi ndare wade le nokko dum timinta kabaru je amen mi citon tan babe sat fuf humpitade bangal bembe bembal amen 3w.jutawani.org ma dum no jamu 37321 o sedan yotrame den magazine. See you tomorrow.